corazón, my corazón. Come to me, baby, come sing to tell. Let's check it for fun, go for care, baby. Let me see sula yako, nasa cheko lako. Jinsu live your beauty. Ambia zazi wako, nisha kuwa wako. Takata tatiketi. Hata ikiwa kwa majini au juu walizini, acha wafitini, eti chino wanini. Mana moja ikai, bili ikai, tatwa ifai. Oh my god, nikupeleke Mumbai, shopping Dubai, sinone misifai. Kaya hey, body,
as you know.
Slicer.